Yeah. Great classic. Bobby Ezo.
I'm feeling it.
We in first class, baby. G5.
Stash in the pit.
Watichi kondi tamenenzo kupasa ni lefty over, baby. Bossa wala, lavako festi klasi. Kulipe squeezeni, squeezeni. Kulonga wa faivi, faivi. Kulichabe weka kundo, siku baki city. Lavako festi klasi. Aya, velako festi klasi. Niziva walema. Mutima wako ulipiwa. Na veufuna ulishua. Kwa machechi vuta. Nichintu chimozi. Kwa muna bene umapeza. Kwa mabwela kukusobeleza. Mutima kukuonongela. Kwa mauka kwa pansi sumalema. Chikondi kusakila sumaleka. Iwa sumaleka. Kapena enze badi laki. Kapena sinenze taipi yake. Kapena sienze chapenta uyanga. Umakamba. Kapena enze badi laki. Kapena sinenze taipi yake. Kapena sienze chapenta uyanga. Gatichi kondi tamenenzo kupasa ni lefty over, baby. Osa wala. Lavako festi klasi. Longa wa faivi, faivi. Ulichabe weka kundo. Siku baki city. Lavako festi klasi. Aya. Velako festi klasi. Iziva walema. Lavako festi klasi. Aya. Velako festi klasi.
Dead walker.
Iziva
check
walema.
Me out, yeah. Lako first class. Chikondi chili bougie. I choose you even though nili choosy, yeah. Chikondi chama flower and what have you. Ku Dubai penthouse suite, what a view. Chikondi china end up ku private school. I just wanna make you feel beautiful. Long walks on the beach, baby. Kinda like dinner, maybe. Your ex got full of excuses. Baby, let me tell you what the truth is. If a man love you, he will show you. There's not a thing in the world he won't do for you. Never keep a man if you lack it. You deserve premium love. Ha, you the one I wanna marry. Honeymoon, ni kupeleka ku Paris.
Chikondi chama inenzo kupasa ni lefty over, baby.
Bonjour, as the French say.
Osa wala, lavako festi klasi.
Chama peo, Bobby.
Kulipe squeezeni, squeezeni. Kulonga wa faivi, faivi. Ulichabe weka kundo. Siku baki city. Lavako festi klasi. Aya. Velako festi klasi. Niziva walema. Lavako festi klasi.